goddess. It's Rosary.
Jacob, baby.
What a tubo. What a tubo. Ay, what a tubo. Leo lazima watubu. Ay, kimbamba wakikonda ataito konda. Mademu anagongwa, milango inagongwa. Uku kwetu chura na meza anakonda. Ukitaka kitonga, utapigwa bomba. Tafuta six packs, watu tuna six figures. Ndomana wezi nkutana chill na fake niggas. I'm a boss bitch, wow ni my gold diggers. Every time I spit a turn, haters to believers. Umepewa lifty, mguu kwenye dashboard. Mtoto mama weka macho kwenye blackboard. I'm a rap god, on your iPod. Got a third leg, call me tripod. Leo tunakula nyama mbichi, eh. Mistari imeza mandichi, eh. Mlevi amezima switchi, eh. Ni kwikwi, eh. Ni kwikwi, eh. Watatubu. Watatubu. Ay, watatubu. Leo lazima watubu. Ay, watatubu. 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 Leo lazima watubu. Ongeza chumvi mina ongeza bidii. Wenye damu ya kunguni mina damu ya nabii. Unajifanya unijui tanijua roundi hii. Nkiamua na pasua mpaka kio cha jamii. Kopa hela kwa ndugu utengwe na uko. Na uone mambo mengi kashimo la choo. Wakitishia ngumi mina tishia ko. Nasimamisha dunia we simamisha. Leo mambo ni mapana kapazia la cinema. Pombe ni konki asifiwe mgema. Staki mambo ya kise sengerema. Wana wametimba na irizi zinahema. Leo tunakula nyama mbichi, eh. Mistari imeza mandichi, eh. Mlevi amezima switchi, eh. Ni kwikwi, eh. Ni kwikwi, eh. Watatubu. Watatubu. Ay, watatubu. Leo lazima watubu. Ay, watatubu. 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 Leo lazima watubu.